degmada Buurakabe ee gobolka Baaye ee meelo inta badan ay saameeyay abaarta wayna ku jiree biilan iyo raashin la wayna shacabka in haanay way siinin waliyo dhamaan iyo waliyo aaman Malaaq Mustafa Ahmed Gudoode weeba uu ku midaya malaaqada degmada Buurakabe ee gobolka Baaye weeba uu ku deeyay xaaladda abaarta ku jirta degmadaas ay
booyda oganaasiyeen kooyo booydoosa ee dadka gudbiima wadanka ee dadawada tanaysi marko abaar ma jirti marko biilaha jirti marko shimaha jiri degmada Buurakabe ee degmo ah degdegka yaalo Soomaaliya baxay laakiin degmada geedka yaalo sidoo gobol oo qofar dadka ka yaalo ka dhabta badan ay tahay raana shimaha naga tay abaarnaga tay biilaha naga tay ila maana hadda ka gargaarka ee dhaaya gargaarka fadaraha laakiin dadka ka baanaan ila ka qaabsada adeer wax laakiin maana min ka dadaalana oo shiban ka sii ila ma gargaar ee degmada Buurakabe oo ay shiban ka sii taawad sii ila ma gargaar laakiin tan biyo iyo tan baaxad ka haysatay taas gargaar dadka baan ka barayaan oo tan kana Allah ki maana afidiyad iyo lanki maana ka dhanka lay dhaayo soo biyo ka dadari alxamdulillah taasay ee waxa ka dadalinaa walaa arhamna ee ilaahay hanay ka roob ka hadu geedo buuxdo filimbo kale oo ilaahay seeni haysteen alxamdulillah taas geedo nuuka qaadaha taawe dad oo ugu yaraan hadaba ciisana geedo boqol iyo la jiro ciisan qaarateen isbitaalka dadon xilin oo kale ciisan inta sidan afar kun iyo ilo ilo fayda ay ila kala foofo doonaan u maleysaan hadda ana jeerad afar kun iyo marka ku dhaadaa isbeddel joogto daraad
dhinaca kale maaga baadan dir dawladda dhahatan koonfur galbeed iyo ganacsatada intii aan gurmadan walaalada dhibaataysan isu ana sheegay intii xitaa aan ku jarna maamul wanaagsan degmada Buurakabe yeeri
tababarana maadaama iyo wadanka badoorashii saaban badan ee ay dugsanayatay oo dadkiiba ka dareen hadday way jiraan oo waliba tabartii qaraanka dadka dadka xaaladdu ay masluusanay daayday laakiin waliba qaraanka oo ay aan gajeysan haddana ma ay ka hageena in degmada Buurakabe ka soo dhabaysay santa walaalada maamulnaan ka jirta in
magaalada Buurakabe ee gobolka Baaye ee magaalooyinka ka tuula badan ee Soomaaliya waa in ay tahay meelanka dan ee ku jirta abaarta ilaa ay tan majarta walgurmada la dirsi dadka ka dhibaataysan tuulooyinka oo iska degmada Buurakabe